la 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 la.
To hear records.
Hey yo, holy 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 be. Get it in this is a story here. You know testimony. Uwangu shuhuda nani. Uka umalimu wamenitoa na jawa na furaha tu. Wazo shida na mitego ya shetani ndo maana na mwinua ju. Walisema sitaweza wazuri kwangu wote walisepa niliachwa nikiteseka mi oya sina mbele wala nyuma mie. Walisema sitaweza wazuri kwangu wote walisepa niliachwa nikiteseka mi oya sina mbele wala nyuma mie. Nilipomuomba Mola akanigusa mie. Nilipomuomba Mumba alinigusa mie. Bora bado wanashanga kila siku juu mimi napanda. Wanadai hiyo dumban kumbe ni baraka za Mumba tu.
Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele.
Nenendo yangu imebadilika na uzima taji ashanivisha. Kwa injili holy mina wakilisha. Jipe moyo utashinda pia. Nenendo yangu imebadilika na uzima taji ashanivisha. Kwa injili holy mina wakilisha. Jipe moyo utashinda pia. Wataomba sana we. Watachonga bana we. Usife moyo kaka we. Najua siri ni maombi tu. Hawa wataomba sana we. Hawa watabonga bana we. Sife moyo kaka we. Najua siri ni maombi tu. Wana bado wanashanga. Kila siku juu mimi napanda. Wanadai hiyo dumba. Kumbe ni baraka za Mumba tu.
Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele.
Maisha yako amegusa. Ndoa yako amegusa. Masomo yako amegusa. Jise moyo one day utashinda ni. Maisha yako amegusa. Ndoa yako amegusa. Maisha yako amegusa tena. Usife moyo we. Haijalishi yako hali. Bado Mungu anakujali. Jipe moyo. Najua wewe utashinda. Haijalishi yako hali. Mungu bado nakujali. Usife moyo kaka we. Najua siri ni maombi tu. Wana bado wanashanga. Kila siku juu mimi napanda. Wanadai hiyo dumba. Kumbe ni baraka za Mungu Mumba tu.
Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele. Amenigusa mie. Itazidi tukuza milele.
Ehe. Yesu Kristo alisema ukiniomba mkate sitakupa jiwe. Ukiniomba samaki mwanangu sitakupa nyoka. Nashukuru Mungu kwa umbali ulionitoa. Toka kwa mchungaji wa ng'ombe siku hizi mimi mchungaji wa watu. Thanks the Lord the Most High King. Nitasifu, nitashukuru, nitakusujudu kila siku Baba. Nashukuru kwa wale wote walinipa support. International team.
Tulia Records.